my code, you killing that.
Ooh la 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 la.
Beat Records material, baby.
You water, water. I feel it now.
Toto trouble hapa kati vinabo wana kachi tupo gado infati double in party mambo hapa kati kunipa miti kasi nisha kama tamajati ni pale pati kwa fasi usiogope madui mastering ya wawawi wacha na hii trailer mbele tisa sipagawi episode marichui sisho boki ya wafui kwa kwa mami love, oh subiri shela.
Tumelilea penzi kwenye imani mama milo. Tuendele kudumisha misingi mami milo.
Una maole nipi ni ole mawane nole.
Mawane nole.
Una maole nipi ni ole mawane nole.
Mawane nole.
Una maole nipi ni ole mawane nole.
Mawane nole.
Una maole nipi ni ole mawane nole.
Wakati wengine siamini tutakufa kweli.